Rocky Nation. Zenwalk.com. 9 to 5,
it's time to yo. Mr. R is in the building. Green D, you're dead. Only the strong will survive.
You wanna show me interest? Just because you saw my interest. Love with your crazy pretense. Why you chose a cozy confidence? Wali shile powaya. Lombo wele lo because I'm having money now. Wani shile kuwaya. Nisho mutima wani chirule kufaya. Wali shile powaya. Nisho mutima wani chirule kufaya. Wani shile kuwaya. Lombo wele lo because I'm having money now. Wani shile powaya. Kuwaya. Wani shile kuwaya. Kuwaya.
Wale mwana kwa imikawa bloku. Nangula lifestyle ya njike saba flopu. Headline news ni newo toku. Wala chilling ina pesa mba ni newo topu. Washile weka waleti ni newo junku. Waletisha kwa tolu pia pa ni neba dunku. Ose ni nakawila ni neba tuntu. Wapana levo yali yele pepe kwa tusungu. Wali shile po. Kwambo kupisho po baliolo wali shile po. Mpusa kana tocha kasuwecha sheleko. Walitowa mutimano na pisi sheleko. Nyalesho kuipala mikalumba wali nefimeko. Ni wabu wale gele kumala fatifu meko. Na spirit of confusion ni kashali niwe. Wale lenga tuila kwa tapefoto winine. Solo sechile teko shokuno watalala. Kwa shokumu mabati mune salule talala.
Zedwop.com.